Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Keita toɓɓugui jande ga fandu halla Mamadou Sama Seku jom ñalli sakiraɓe heeɗiɓe. Kuɗɗe nagondi wadde bonandaji e ley guese rimo mbiyan nokkuji kewɗi sika sokku thiala e Bougouni, remoɓe nagondi mbiyan kulani e mbiya kuteji muɗum e nder domal hikka. Ley lamu nara jammare mbiyan guure yogaji goytike kabaru guɓe touriste en le nokkuji ɗe wi mabɓe mbiyan cuutali yimɓe e dabaji nagondi yirwude wakkati joni o. Ɓuritingol l'école hitande 2022-2023 mber sattama ñande sappo e jeegom septembre 2022 mbiyen jangnirɗen dow demal e margal gonni mbiyen puɗɗoje altinere tati lewru octobre 2022 nde ministre Diande tiɗini l'école privé ngaji ɗi mbiyen teddinde ɗiɗo wattuji ɗi ɗin won semme kabaruji amen hande kikiɗe altinere noga jeena août 2022. Bisimilla sakiraɓe. Bangal demal 2022-2023 hultama wiide mbiyen kuɗɗe bonnoje guese na gondi wadde bonandaji mbiyen ana wara lebbi kewɗi mbiyen hande les région ngaji sika sokku thiala e Bougouni. So mbiyen oɗo alhaali na wembi sanne ndemoɓeɓe ardiɓe CMDT gulɗe humaninde haybugol ɓiɓɓe mbiyen Diallo na mbaltina hakkillaji ɓeɗo ndemoɓe wiide dabareji na gondi fiyade yalla hadde ɗiɗo bonandaji ɗi. Juliette Koulibaly wonko heɓene kadi fayi tanko Alsissé.
Kajolo to kulle ñamoje guese yimɓe ɗeɓe noddirta Zacho Biela ana wondi wadde bonandaji mawɗi le guese rimo to le wi laamiɓe fedde CMDT gomɓele nokku o e juuɗe horeɓe ndeɗo fedde jon wona arande mabɓe yiide ɗeɗo kulle nga hitande hikkaneɓe gaari le nokku o low eɓe gondi wadde bonanda mawɗo ɗum to. Ɓe jokkintini haala wiide ɗeɗo kulle le leyɗe ɗe Mali wondi keri hono Côte d'Ivoire e Burkina Faso iwri haya ko ɗum tawa fuu horeɓe kuncanoɓe hoore demal le nokkule ɗe ɓeydade yimɓelle ndemoɓe rimo kañum en ka fuu holiti wiide so wala fuu ko waɗa fewde oɗo alhaali kutteje muɗum ana jeeɗo mawde sanne dow demal hitande hikka ngal. Eɓe mbaltina hakkillaji yimɓele ndemoɓe wiide ɓe garan ɓe dokke kulle ɗeɓe mbawi nawtorade fa ɓe kaɓa ɗeɗo kulle ñamoje guese mabɓe le ñalaɗe garoɗɗe. So kulle ñamoje guese yimɓe ɗeɓe noddirta Zacho Biela ana wondi wadde bonanda le guese rimo kajoloto le laamu kuthiala gilɗi wonini guese mambari yimɓele ton ɓe ila timmoɗe lewru juin ɓettinu. Horejo fedde CMDT le laamu sigaso ana doma to talatarde fa ƴeewa no ɗum wordi.
To kajol tun holtama wiide mbeɗa rimo fuɗɗi jaati yaltere ley guese ɗe mbeɗno kamɓe ndemoɓe mbiyen ɓerno mabɓe bonni sanne yogaɓe mabɓe ka holti wiide ngala fewi jike so banggal mbiyen kettal e yirugal hikka ndenno ɓe wonkoɓe haali kanko keñaɗo amen gon to kajolo tun Mamadou Barry kaɗa no fayi tango Fatoumata Maiga.
O anga furu ere kono furu te ko tamani bi
gese furu ena ki ko tamani do en a milan cumu wadi le gese di hikka safareji de min gadi hen di fu wala ko itti hen min anda fu ko min gatta sa yeyu habu ko aya hen gil koy pamori fele du mbeli di gildi ananata le habu ka ko hikka ko ni satti nawde mi mila yalla habu an hebe hikka so en bi gildi non wana lebi di tan di nyamata fele de de du accata so kanan ko be gadnay dun dabari dem ɓe tampan sanne saabu mi yi guese kewɗi fuu no guese an ka wayno ni ɗi
gayisakira
mbattutahaklaji mawɗo kabaruji amen banga bem amɓe Facebook adi Twitter. Les régions mbiyan menaka mbiyan guɓe te rusi en gondi yirude toon sanne ɗum woni ko hollata banggal cuutali yimɓe kañi dabaji mbiyan ewi yimɓe toon ɓe mbiyan jon e kaɓorɗo ɓe na gondi ɓuri fof to nokku wolokoro ceccere e dali bugu nokku goɗɗiɗo mburdia kiloji capanɗi tati jafo ɗon on wattu goto mbiya lisa leydi ndi to minaka toon mbiyan wolde na hokkude mbiyan guɓe te rusi en kanko mumnata sendebu wonko ɓen kadi no fayi sango makko
ɓeɓe boni ɓeɓe suuta yimɓele e dabaji satu ɓeɓe sabba rewɓe e wajibi yo ɗum holiti wiide neɗɗo goto iwo wonnara mo jaɓay indude inde makko yi golleji bonɗi ana waɗe le nokkule hono guire ciccere geñeɓe kañe dalibugu kilométre uji capantati woni hakkunde o nokku e murdia so tawe ɓe worɓe jon en kaɓorɗe ana ndiye le gendi kewɗi tawe ɓe cuuɗaki le ngalukay nde ɓeɓe nja luumo ɓeɓe cuuɗo e ɓornude kadi le mawɗe le majje ɓeɓe cuuɗa kaɓorɗe kañe gilet antibal keƴaɗo jañelindi goto holiti wiide gonga guɓe jon en kaɓorɗe ana suuta dabaji ko wonani kabaru suutugol yimɓele wala ko haali du majjum le gallure nara yimɓele koliti wiide hakkille maɓɓe ana jooɗi wattu joni batte mangal paɗe leydi Mali ana ton ɗo gonɗen joni tabugol sariya aslamagu kañe waɗude coomorgal wajjibinaaka tafo. Ko wonani kabaruuji bangal menaka lesahal leydi Mali. Hulitaama wiide baasiiji ngaɗi hakkunde guɓɓal lollirɗo état islamique au grand sahara kañe guɓɓal lollirɗo groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ɗum laatike sababu ittude yonki yimɓe sappo heddi guɓɓal état islamique
e on wattu o mbiyen jamare région ngaji sahal e wuddu ndu kay mbiyen goto fof no famori mbiyen kaki kaɓorɗe ko heɓa mbiyen bangal hewtagol ndenawli nokkuji mabɓe ndenno sukaɓe mbiyen holtiwide jaati diwoji ɗi laatiki sababu mbiyen deƴira hewte woɓɓe ka holtiwide larmi malla hani wadde fiide dabare mbiyen yaade nokkuji ɗi mbiyen diwoji ɗi gaɗi sambini mbiyen yuppiter kanko laali tangare wonkoɓe en kada fo sanko Aly Cissé e Fatoumata Maiga
bankasto yimɓel gomɓe tumɓe kañum en ka holiti kuyal muɗum sanne fewde ko armée leydi heɓi kaɓorɗe kese ko ɓe mbi ɗeɗo kaɓorɗe kese waran latade sababu waytidde alhaali no rafi ndenago o wordile nokkule mabɓe ɗe
kake kesi ko armée mali heɓi ko weli min sanne ka hatta ñande fou bonanda ana waɗa hakkunde bañangara e bankas le kabaruji ni min nani mi gana sordas en famin andana ɗum hunde ille ɓe kaali haala kake kesi keɓaɗi min jeeya golle fou ko ɗum golli tafon sabu fe hunde weylitaki fa han ɓe puɗɗira gollirinde ɗum bankas tafon miɗen kani andude kake kesi
keɓaɗi
ko serti e bankas yimɓel joɗiɓe ñafunke kañum en ka holiti wiide kaɓorɗe ɗe soldats en leydi mali ndi heɓi waran latade sababu naɓude yeeso ɓimmadaraji gonduɗi waɗede bangal ndenagu ngal wimaɓe ko heddi waɗede fa ha ana heewi
ille kake kesi ɗi keɓama miɗe mbawi yettude Allah handen ka ga ana samti nokkuji kewɗi miɗen ñaago Allah beete fou no haɓogo timmirta ñafunke miɗen jatta Allah saabu tiiɗallah fou min ngala
micintinde wiide rafi ndenago o ñande fou yeeso yarta ɗo laatike sababu egginde galleji capantati e ɗiɗi le deeɗe jeyaɗe le commune tina himma ɗe ngallure ansongo rafi ndenago o ana satti faa le nokkule fa heewi ɗe sahal fa yettole wuddu leydi ndi
uditingol jande mbiyen hitande 2022-2023 mbiyen wonande mbiyen jangnirɗe hono préscolaire fondamental secondaire général technique et professionnel mbiyen yo ñande aljumaari sappo e jeegom septembre 2022 mbiyen ɓe mbiyen jangnirɗe demal e margal ka yo altinere 3 octobre 2022 ɗum woni ko holta bangal kanko secrétaire général ministére jande e wi kinan aggadida mbiyen kanɗe jangnire mbiyen privé ngaji ɗi nden hollita ɓe taɓo ɗiɗo wattuji ɗi wolti wiide kala yiɗuɗi mbiyen jukata bangal saria keɗɗana ko hanni Aly Cissé du façon kanko Aly o
cuuɗi jangirɗi jardin fondamental go'o ɗiɗi lycée cuuɗi l'école ngayi to golle janginte fuɗɗitigol muɗum jande sappo e jeegoo lewru septembre hitande 2022 sarta cuuɗi école ngayi to demal jande muɗum watte kañum fuɗɗitigol muɗum école 3 lewru octobre hitande 2022 sarta ɗi woni ñalaaɗe ɗe jande warta fuɗɗudele muɗum nde leydi amen ndi cuuɗi l'école daraniɗe hoore muɗum fa yetto cuuɗi jangirɗi furoba homo fuu waajiɓe juuɗe muɗum teddinde saria o jooɗo haala ana hakkunde amen e walde keƴaaɓe cuuɗi nde koyi daraniɗo hoore muɗum min mbawa halde haala jukkooje ngarooje fa ɓamen so tonge ɗo yimɓelle ɓe jaɓa e teddinde oɗo sarti miɗen miili min fuu min tawdete e daane wotere min teddina ɗiɗo sartiji so tawede ɗum fuu won caliɓe teddinde sartiji kollitaɗi ɗi dabireji ɓamete fewde maɓɓe hononi saria o hollitiri wiiɗen
coggu gaso ɓeytiki mbiyen ɓeydi ki ana wara lebbi yogaji yimɓele yogaɓe ka jaati holti metta muɗum saabu muɗum ɓe gotti jaati hinnade charbon mbiyen gaz o charbon ɓe gima ɗum leɗɗe ɓe nawtorto mbadde ndefu mabɓe saabi ɗum ɗum wona hunde yafunde wattu ndungu o kan noon kamɓe jewɓeɓe holti wiide coggu gaz o ɓoytiki jaati ɗo wattuji ɗi kanko lalacha wallit imfa wonkoɓe ndega foysango Ousmane Niari Bouly Aly Cissé
nawtortoɓe gaza cuuɗa e metti muɓɓen e tiɗugol coggu mum boduru kiloji jeegon miɗen cooda ɗum 1500 ɗum ƴaɓɓitake sanne ɗum ko memsi golliroɓe ɗum saabi tiɗugol ngol rewɓe yogaɓe ceeli nawtorade gaz eɓe gaɗa noddago fewde e laamu o darta yallah ɗi tiɗallaji ana keɓen e jogola
gasu o coggu muɗum ana tiiɗi sanne fa hande ka mi mbawa fewi nawtorade mum ana heɓa lebbi jomi gollirta gaz saabi 1500 o chargirte hande soɓe mbawi jippinde coggu o wala min sanni ila cogu o beedi min ka mi muti fe nawtora de gaz
hedde kambe sottobe be kollitiwide cogu mudun anatiidi ka e mabbe wana kambe kani felede ko lati fu be kollitiwide cogu o buytege le izin ngaji di ila alkamisare yabbenende
pri nogara
cogu gazi o ka jippike sedani hande izin to hore butel kilo jegom gazi o ujinere temdere malhemere sefa sottete mawdo unay dide temede jegom mi pamata dum izin to so ngara mi chotira dum unay dide temede jitti sefa tuskengel ujinere temdere malhemere sefa mi pamirta dum so min jeyira dum ujinere temede cogguji di ka anasir
ton sorto wota kelim
ko wana gazi julbe du anatiidi chakur mun anawar hakune temere jena e ujinere e temede dide sefa
Sidio Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakra beli kabaru jaman kere duji to skato hulta wi dem ben ko buri hewde men kut moji suka be na yubi sane le mali dum do men humta ma nyande asawere ben noga jiddi utto tiagal baldi di kawrtal ben fum fanda gal fana mudun wono sak ben sakku gol ben ta ben sakku gol talki do ben dido kurtu moji le mali to bafla betun hultan wiide men saabi chatele muter bakka o ngutti gollude nyande aljumaare noga e jogam utu den no kala ben mobulaji uridi kay bamako turo ben tumoro e ko nande mudun na gari dande mayoji di ben e wi préfet au cercle o ben e wi préfet cercle o muter ngaji kesi hani tawtanede bakti di den no ka non ben be hulti wiide ardi be computama gilla nyande mudun fadde men ka do tisala bilte commerçant en jogabe kayna gondi nawtrade lanaji saabi mudun jati men nyamduji di fuddi ngabude le nuko nabugol nyawbe to kayto dun dannama tafon entiminan kabaru yidi to ben bankas do hulta wido ko warta caban njo yimbe kawruti nyande alande ben golleji cenam ngallurende den lamdi dun woni fedde bara hugo fanda mudun woni itude ben itude hudoji sere gollirde préfet o kanye wutude fonseji di datul hakunde dede didde dun mo intinama e wi ben e wi kambe landini be yo yalla ben jamara den taboro taguji lubbi denno le dun le ben ledde dun no tutama wonande ndedo fedde bara hugo ben hunde la ben wiline sanne kambe hajabe lam gonbe ton be mitten wiide bara hugo yu fedde ben gado imadraji bangal haybugul hawalu sagrabu tuta tamuta kabar jam hande mitton ta sarfu do humta do bembal 3w.youtown.org marno do via mo 3320 do sede yotre meden magazine yoto meɗe hande ana yowi dow mbiyan ko wiyete management men faba artist en kanko Moussa Malis suko ko heɓani kada fo sangomi e Fatoumata Mayga yonkiri jam siba kanuti hono artist en hewɓe no anda sanne saabi jimmi mabɓe ɗi tawene eɓe kandi papotoɗo yalla yilwinde golle mabɓe ɗum woni ko hulti Adama Traoré oɗo ko maniɗo kabaru finatawa hulti wiide faba artist en yo golle mo yata feccaggal andal e faamu e kañum dun tawrede wattu muɗum
c'est à partir des années 1980
le hitaane 1980 jimmoɓe ji kañum en tan mbawa yiminide koye muñe eɓe kaja mballowoɓe management culturel ɗum jangini nde yimbe woɓɓe kanɓe darande kabaru jimoɓe wallude ɓe le jimi mabɓe jimo o haalente ko anniyi wande a hokkam mo hakkille ma kalnamo duno ɗum yarata le wakkati jimi
makko
yo haalaji ɗi jaɓani jaati Moussa Sissoko o papotoɗo lollirɗo manaji binguini bagaga o holti wiide gollde artiste ene hewɓe joddi makko yo dow alahaali ko heɓa Moussa anditi jaati wiide oɗo golle o wona fe hunde yafunde le leydi Mali
ɗum haala hakkunde jimowo e kañe manager o ko yaari bangal jimi ɗi fuu min e jimowo am hakkunde amen 20% ka ana tiiɗi ley mali ga en jiya manager keɓowo 20% le golleji mum ko ɓuri hewde fuu a tawan 10% na 15% mi haalata coggu am so wana ɗum jimoɓe wala ko dokkatamin
Ali Castro Traoré yo manaji ana ɓuri duuɓi nogay hannde wakkat joni o mo fawato e golle woni sidiki jaɓati Ali Castro hulti wiide manaji e artiste mudun hani jati pamondirde tawedun no andube yimbe le hewbe
hisa so les concerts
so jimi so concert so publicité ngaji dum fu toggu manager an hani beydede ka jimo be anda dun kambe jati be muya tawe be manager en an hani ko dewral e holare tawe hakkunde jimowo e kanye manager mun won kaaki gollirdi ngodudi di kanda andude yalla ada wawana jimowo ma fa gasa yoga be ana e 10% ka wana dum woni basi ko woni basi woni hono kebirta yimbe
le problème c'est comment avoir les marchés
le mali suru jangnir rumani ndu manager wala ka non dental manager be kanye kala ko mani be kabaru artiste be na ngada sato kawute jande e famu fewde jeune manager en